Essuula ya 2. Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti, Nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri, mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole, newaakubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu, newaakubadde ekiri wansi ku ttaka, newaakubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivunnamiranga ebyo, so tobiweerezanga, kubanga Nze Mukama Katonda wo, ndi Katonda wa bujja, abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okubannakasatwe ne kubannakana egy'abantu abankyawa. Era addiramu abantu nga 10,000 abanjagala abakwata amateeka gange. Tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga mu maaso ga Mukama omusango guli musinga omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Jjukira olunaku olwa ssabbiiti okulutukuzanga. Ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyonna gyonna, si naawe wekka, newaakubadde omwana wo omulenzi, newaakubadde muwala wo, newaakubadde omuddu wo, newaakubadde omuzaana wo, newaakubadde ebisolo byo, newaakubadde munnaggwanga ali omumwo. Kubanga mu nnaku omukaaga Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kye yava aluwa omukisa olunaku olwa ssabbiiti n'alutukuza. Kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gy'akuwadde Mukama Katonda wo. Tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga muntu munno, teweegombanga ennyumba ya muntu munno, teweegombanga mukazi wa muntu munno, newaakubadde omuddu we, newaakubadde omuzaana we, newaakubadde ente ye, newaakubadde endogoyi ye, newaakubadde buli kintu ekya muntu munno. Abantu bonna ne balaba okubwatuka n'enjota n'eddoboozi ly'eŋŋombe n'olusozi nga lunyooka omukka. Abantu bwe baalaba ne bakankana ne bayimirira wala. Ne bagamba Musa nti, "Gwe yogera naffe lwe tunaawulira, naye Katonda aleme okwogera naffe tuleme okufa." Musa n'agamba abantu nti, "Temutya, kubanga Katonda azze okubakema, era entiisa ye ebeere mu maaso gammwe muleme okwonoona." Abantu ne bayimirira wala, Musa n'asemberera ekizikiza ekikutte Katonda gy'ali. Mukama n'agamba Musa nti, "Bw'otyo bw'ogamba abaana ba Isirayiri nti, mmwe mulabye nga nnyimye mu ggulu okwogera nammwe. Temukolanga bakatonda balala wendi, bakatonda be ffeeza newaakubadde bakatonda be zaabu, temubeekoleranga. Ekyoto eky'ettaka onkolere, osseeko ebyo by'owaayo ebyokebwa n'ebyo by'owaayo olw'emirembe, endigazo n'enteezo. Buli wantu wenjijukirizanga erinnya lyange ndijja gy'oli, nange ndikuwa omukisa. Era bw'olinkolera ekyoto eky'amayinja, tokizimbyanga mayinja agatemebwa, kubanga bw'olikiyimusaako ekyuma kyo ng'okireetedde obugwagwa. So tolinnyanga ku kyoto kyange ku madaala, oleme okukunamirako."